muka mufti wa Uganda ngole Sheikh Muhammad wa Ali Waiswa asomuzeza abazadde okusobola okulaba nga bwe bali bajjukiranga obuvunaanyizibwa bw'okusomesa abaana basobole okutangaza ebiseera byabwe ebirungi eby'omu maaso. Okwogera ebigambo bino asinzidde ku kyalo ky'e Bunyantole ekisangibwa mu ggomba ya Ibulanku mu disitulikiti y'e Bugweri ku mukolo ogw'amatikkira ga Town Kiraaka Oyiganga Central Division. Dr. Kato Hussein era ng'ono yakoonedde PhD mu nkulaakulanya abantu yeesomedde mu ggwanga erya Italy. Okusinza ku Wali Waiswa agamba nti abazadde basaanye basobole okulabira ku bantu nga bano abafuuse ab'amaanyi nga bayita mu kusoma.
Twegeresa abantu be waife era twengeri n'okwegeresa twerekereze buli kamu kubanga ezira kye tujja kufuna okutola ku ngaluniye kwegeresebwa. Ni baba waife Adamu alayhi salaamu yamala kwegeresebwa okusobola okuyikirizibwa okuyida ku nsi kuno. Kati bwe yamala okwegeresebwa ate ne malayika ya Katonda Mukama Katonda yadiragira ndimuvuunamire olw'ekitiibwa eky'obwegerese. Kale mbona ensonga eyo n'olwekyo tusaba twena twena ekigambo ky'obwegerese temu amaani. Saba Mukama Katonda ayikirize byona byona era abawe emita.
Kakati yaliko eyaliko principal w'ettendekero lya Mubu Singo ne Professor Waiswa Balunywa yasinzidde ono olukasoomooza abaana bonna mu nteekateeka y'okulaba nga bajjumbira okusoma amasomo ga sciences ge gayinza okubayamba mu mbeera y'okulaba nga bwebaako kye beetandikirawo n'okulaba nga basobola okukyusa obulamu kubanga Uganda buli kaseera egenda ekula naddala mu nteekateeka y'ebyuma bikalemagezi lye baba babanguddwa obulungi ennyo ne bakenkuka mu nsonga z'amasomo ag'enjawulo aga sciences gasobola okubayamba nnyo.
But if these children don't get up to P7, we shall perpetually remain poor. So, our fresh graduates, this is your task on your hand. How can we contribute to transforming? First of all, let's start from here. Dr. Kato Bulanga Primary School, what are we going to do? Think about it. It's not, it's you to think, not do it, but think. If you think somebody is going to do it, you remain poor. Kavali mutaunye, yu abavu, tuzimbe, vikomera, tuazimba, tuata, kubabudu. Waya leo tumula wano msirikari yaba wafuna nembwa wafuna ni TV na tukutia.